download kupitia pdjtv.com.
Happy birthday, baby. Mambo ya binadamu bwana, yapo mambo yanakwaya, na kaza nisonge niweze kumsaidia mama alionifanyia ubaya. Mola mlinde ili aone ninavyopambana. Yatapita, yatakwisha, mafanikio nitayakuta. Yatapita, yatapita,
yatapita,
yatakwisha, mafanikio nitayakuta. Yatapita.
Kinyonge nafsi mama, narudi tena namwomba Maulana. Nimepoteza jina, nimepoteza kaunti, nimepoteza heshima. Hawajui napambana kwenye muziki kumsaidia mama. Vyovyote navyofanya vina kule napigana familia ishi vyema. Binadamu tumeumbiwa mikiki, bado nalisukuma kudumu la muziki. Tegemezi langu kwa mashabiki, mnisapoti tena. Yapo mambo yanakwaya, kaza nisonge niweze kumsaidia mama alionifanyia ubaya. Mola mlinde ili aone ninavyopambana. Yatapita, yatakwisha, mafanikio nitayakuta. Yatapita, yatapita, yatapita,
yatakwisha, mafanikio nitayakuta.
Music.